Jesus Christ, everlasting Son of God, coming back soon. Matthew 24, verse 36, Moses the survivor, in the tomb.
Doza vingi, doza bana fe abagenda Montana. Dentu nolira abagaga bali kubyabwe, nabazade nga nabo bali kubyabwe. Abakuzaba nabatali mukatonda, nebera bira anti Yesu gwe musingi. Abakazi kati benka nabasajja ensinge kyusenyo. Bafumbirwa simbi omukwano gwagwawo. Tugenda wa ba mikwano tugenda wa. Nze kyanumye nnyo nevayo nze mbajukize.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Nulire naku eyo.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Gye bagenda mama.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Abasumba jemba sabana mwe mikwano mnywere.
Kubanga mwali Yesu mwali mulamu.
Haba imbi jemba sabana mwe mikwano temupowa.
Kubanga mwali Yesu mwali mulamu.
Haba kebezi jemba sabana mwe mikwano mnywere.
Kubanga mwali Yesu mwali mulamu.
Mamamba bafe jetuba sabana mwe mikwano mnywere.
Kubanga mwali Yesu mwali mulamu.
Bawereza jetuba sabana mwe mikwano mnywere.
Kubanga mwali Yesu mwali mulamu.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Nulire na kweyo.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Niliyo kukaba.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Niliyo kusinda.
Bagenda bwerere gye bagenda Bagenda Montana. Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Nulire na kweyo.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Niliyo kukaba.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Niliyo kusinda.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Nulire na kweyo.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Nulire na kweyo.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.
Niliyo kusinda.
Bagenda bwerere gye bagenda Montana.